GSM
Said President.
Mwaka utu mejipanga, mtatusame. Nitapiga kila anaye kuja mpaka muweke mupira kwa pani. Yo, Yanga, yo, Yanga. Yo, Yanga, yo, Yanga. Kakuopi kalika 20 ketu, nasikia minongono. Kanjibai eti amesha susa, nasikia minongono. Yo, Yanga.
Wafupi Media
Juma Shaba
Dennis Nkane Job Mzee wa kazi chafu Yanyi Bangala Aucho Yeah Aucho Kego
The best coach Nasty Dean Nabi
Aziz Ki Mashine Baba
Lefty Footer
Morrison
El Bugatti Baba Haji Manara
Wakere
El Bugatti
Wakere
Wajeke El Capitan
Abu,
Biti meisha yo
Nashua boy Babu Kaju Faridi Musa Fei Toto Fei So Wananchi
Ejo Kwaza